Ovulia ombale seke fusine vitizi Tisa manya tulikupe siye Jageza kumwe diza
Maibwe mbakoluli chi evidi Awalava kote nipate Kamukisa kumwe kweka
Ni munga mbabu Nisa wayo last chance Sigeba last chance Don't waste all my time Wachota wankana Ndi wasi nifuka kugabile last chance Ujilo kwechu sensi Antiviwe kuna Uluwe chusinkila Eitu nkambere mwababa simba yo kuchitingiwa Wata watala mjuga nyo Wachi mchitinga Ngambe kambere mwababa simba yo kujogewa Wachi mchumanyila Wachi mchiningana Ovulia ombale seke fusine vitizi Tisa manya tulikupe siye Jageza kumwe diza
Maibwe mbakoluli chi evidi Awalava kote nipate Kamukisa kumwe kweka
Ni munga mbabu Nisa wayo last chance Sigeba last chance Don't waste all my time Wachota wankana Ndi wasi nifuka kugabile last chance Ujilo kwechu sensi Antiviwe kuna Uluwe chusinkila Eitu nkambele mwababa simba yo kuchitingiwa Wata watala mjuga nyo Wachi mchitinga Ngambe kambere mwababa simba yo kujogewa Wachi mchumanyila Wachi mchiningana